studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
jam nyalli e modon sakiraabe hedibe handen altinere tati lewru desambre hitande 2018 sappo e jidde yamde jabborima silimaaji chapande nay e joyi Ousmane Nyaali buldo kabaru yido Mahamadou Wattara to boggi jande to beydude hun cande hore denagu gawo hore jo ministre en Soumaïli Boubé Maiga holiti wiide Alan Kenya o mangal pat en teme tato polisi en kanye gendarme en nabete lenginni ndi commissariat kesso mojjinte ton don sankobe memondiri hakkunde mubbe en leeti moode yonkere jabbene de dum wadi wulon le cercle san ti don kedde ken tato barmi himbe yogabe batte kulol ndogi joppingenni di yambere noga enay berde kawrital leydi adna pawingal do wakati fuddi altinere handen kato wije leydi Pologne uminibe dum collectivité COP 24 fuddi rekuya illangal kom non gal COP 23 gal neno dum fuddi yebede sakirabe yidi woni sembe kabaru yidiki kida ko bismillah modo de hedade jotamani taydo leydi di batte rafindenagu gonduddo e beydude hebbude sembe legawo nen horejo ministre en yi ilenginndi Alan Kenya o Soumaïli Boubé Maiga holiti wiide police en temedere e chapande joyo kanye gendarme en temedere e chapande joyo nabete nen nabete yaade ton o holliti dum caggal balle seeda ko julaajo goto kanye e garde mudum bara faali hakkude gendindi tawede soldats e Mali kanye e soldats en leede godde garde faabaade anni kewili nokko haday hono dum ana wada himbe ton ana landundire ko saabi de dum wada umar waykalo
le ngoldo jahol kanko horeje ministre embe o filaki hala ka feyi Soumaïli Boubé Maiga holliti wiide yimbe lo wombe le odo region jati gonti e gollidinde e ngadobe ton bonandaji be o holliti wiide wala fumbo natude le gallure nde so dira bomboje wada ko yidi fur yaltata e fe goto matnay dun kanko Soumaïli Boubé Maiga beedi le hen wiide so ni yimbe lo wombe tombe keba hakkilaji keba yakawere du kolla yimbe le ngadobe bonandaji be tan lamu o golleji muddi gollati di fu wala ko wawi yiede le hen ko nayiri bangal nafa kado halo hali dun wakkati ne neddo kumini do kabaru kebe wara le gallure gawonde yeso yimbe le be fur kanyu e kaybo don du yonkiji muden karbida faabe keba be kaba e wayde jam e dederle ngalure de kanko Soumaïli Boubé Maiga wiidati kisan gondi e yaltinede le hen be ngarambe gollide e cuudi commissariat ngaji didi ko yata mangal pat en teme taton chaakete le ngalure de Soumaïli Boubé Maiga be le hen du wiide mobilaji cikkitaadi fa yotto yo mobilaji be noddirta pick up ngai di fu so bami fa eruji goddi jottiki din jaata e ngalure de kasen o beedi le hen wiide du kala jogibe kaborde be ngala e gollide DDR di fu jalta le ngalure
to gawoto himbe yogabe kolliti wiide kawno ana kawte hakkilo horejo ministre en o kollitindo wiide himbe gendindi yogabe ana kawti e wadobe war hore be dande e wi mabbe himbe kulan pati kanyum e koy mubbe nenno torre hewto dum be dum wadi de kollata nenno kollata wadobe war horeji be taggal dun be jetti ko commissariat keso anni wadede le gendindi fa be de nen de nagu gendindi beede daranede kede ko himbe gaw yogabe bi Ousmane Abdoulaye Touré o kanko wonno kejada o kejada amen gondo ton do faccitango mumin sendebo
l'état
yulam o jati mi haifata kanko ne o horejo gouvernement wiibe barobe e bandi en ana nyalla yilade hakkune men so be nanki be jango mum e tiloto be njoppita be won wattu lam o yoppino bibe leeti dun sabi min kolata ko mangal pade en sa indi gadobe basiji so be nangama be tiloto be njoppita dun ne ana mitti so mi holliti neddo o wadi ko buni so jomu nangama be tiliki be njoppita ana nangi hono ko mi wadi wala ko ce que le travail de ce tiloto ben djupité ben nyama chofe mabbe hono wala ko
c'est coq de sa famille
sakira fabe do non famo do baaji di kabar fu de helloji amen facebook et twitter non fa do konko woni hakilaji modon do do baay noddude do di numeroji di ne chapande jedde jo chapande jetti en sappe go chapande jedde jo chapande jetti en sappo di Colonel Abdoulaye Makalu yoppi golle beta ko o latade secrétaire général CVJR fedde humani gonga sari e dewrintinal o soldats yoppi golle tiagal ko haifa fi gol journaliste goto kanyu mbinduno do dum makko nen ko boyadun didon keddege tatombarmi lemi mudiral ngadungal timmode yonter jabbene de hakkunde gube don sankobe gonde le wuddu leydi ndi e wi himbe ton nenno natugol himbe le don sa yaku lati sababu o kasara basi o wadi hakilaji ne ummini hakilaji eto yogabe mabbe jati njogi njopinuko Umar Waygalo
ko seedi be wonbe tombe kolliti wiide e buri yimbele nogo yombe fu yobe donson kobe non wakande lutindiral wadi hakkunde mabbe gellel noddirtengel wolon nokko an woddiri 100 kiloji seeda ngal do lutindiral ko lati sababu mudo yimbele wonbe tombe cali nadde e donson kobe dembe memindiri ton yimbele didon keddikile hen taton wobbe barmi goto nawni sanne barmube fu gaddama suudu doktoroore wonde segu wakande memindiran wonde yimbele hobe du ciutama gotnaado goto ana le hen wakande be do yimbele suutaabe joppititeende goto mabbe fu yobbi ko yaatu une chapande joy sefa joni woni arande de do gobe bande kaborde memindiraton ko puddi memindirde ko du yimbele hobe kuli puddi yoppude nokkule de
bandare himbe lojaabe nannugol e fondugol mabbe himbe fu dum wonno sisli nyaloma kejjanaado himbe lojaabe jambinaado jambinteedo le hitande fu tati lewru desambre le mali bale kumunide kan bale kumunide himbe lojaabe wana fu njetti ko laamu o wondi e wadande himbe lojaabe faabe dorde nan famu kedene mohammed samasiou
lamu o wadi bawde mudun ka fa hande ko hoddi gollede ko na heewi dun ko holiti kanko moktar ba horejo dental pelle lojaabe leedi mali
eren
baw jati wi lam o wadi bawde mudun bangal kebe e kanye sariya jonno so hunjangol hore golliji di mo fuf na hani darade darde mudun dum woniti allah mudo andon dun minen e lam o kanye lamuji kaktari di na gondi e ima draji projet mudo der lefu lede de famine do kawaru jande lojaabe den no holtido on tan won ko golla fayso ko hiddi lede famda fedde wonde kay jabanal fi oro mijo o fedde humaninde huncangul hore yidwere kabaru lojaabe draman dambele woni horajo ndedo fedde e wi mako lam o hinnaki fi himmeji mabbe fa hande kabar goto onon ko halte ko golataake ti alaji kiwdi na ngodi bangal hakkeji lojaabe min nanni e tele kanye radio wiide serewul huncanama hore der sudu batirundo ka andon wiide do hadata abradum golataake denno dun jaati won tidala ngodudo hitane fuf o jaltina seraji bangal adadu lojaabe kanbe mede e golle lam furuba ka do haadi abara dum gollataake duubi caktidi di pelle lojaabe be ngadi majaaji kewde ade mabbe waji bimbe yobe ngattene hakkilo bangal hebugol golle e le lam furuba e kanya jilibe kabaru ngurdam en huncene hore
kawrital cop 24 fuddi handen kato wicce leydi pologne ngal kawrital no gay e nayebal dental dental leydi adna pawingal do wakati fuddi le wakati mollande kewdi ngodi kanye e rafigi ke kantido fa be duraden fam ko wadi lengal kawrital fu kajada men gondo to Muhammadu Toure anni ko hebeni en do faccitango Muhammadu Samaseku
dubi tati tiagal kawrital cop 21 to Paris tun ala hali wayde yakawere woni ko buri fuf mata de ga en wana ONG ngaji wana kajabe lamu fo goto sudali odo sifa o ana wara dubi didi hande tiagal ko leedi etazeni yalti e waldende so bangal politique so bangal ardibe fa hunde biltaki fo ko kawrital hikka ko nabatu kato wiston no dum woni nokku usine ngaji mawdi nawtortodi charbon bonnuji hawaluji na jatira hononi jayre e hakkilo yogo kay fo goto hana yaade der dedo kawrute kawrital ko 23 rawanengal udama do mette kawde faysu almusaddaaji kewde huncanama hore imade kawrtal hikangal ne wana fi ko famdi yewtade kala ko hawra do mudun to pariton kandi gollede e wattu 2020 yo adiji di kaleedi bammi bangal buytugol kuteji gazuji bundi lulirdi e fade ser e kany dabreji mbawdi latade sababu jamana de wawana dido kuteji di badane martingul kupa kasindine weltere wakati huncanaka hore honon hikani ele tongade GIC yaltinde lewru October yabirundu faratiji mbawdi hebude adnarundu kolitama ngabgul fa ko wete 2 degree celsius wulare fawde adnarundu na jabalataade soni imma daraji ngada ka bangal politikobe e kanye sifa jogola jamarande burandaji ndiyam yoro e kanye chumu ladde en mata masande der nokku sahal adnarundu hikka der lil mali munandaji ndiyam dilati sababu torraji kewdi fawde e ko buri unyaay chapande jaddo himbele kajabe lederuna afrika gonbe e kawtangal ngulitige bangal de nokku do be bisiminte e kanye ti allahji hebugol visa
kawritangal jukkinan fa sappo e nay lewru desambre ndu ko wadi le maggal fu nen e martan kumpa e kabaru mudum ko kanye ko himbe mali he jaabe don be ministere humunida hawal woni yasum ko be gondi wadde ton kanye e bale inde ande en fu ko gondi wadde fu e martan kumpa kabaru mudum
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakiraabe yandare en kabaruji gon ile region ngaji meden di en puttira region Tombouctou nabugo ndiyam ma hengo ana jukkini wadde bonandaji le sa haliji meden di gese kewde ndiyam gondi e wadde bonena gondi nadde le muppen nyande fu dire lam ko be mudum politiwi de sini dikde ngada ka nenno nenno pale e gendindi e dum wayi wadde e dum wayi yolde gendindi e dum wembi remobe nokku ko nenno be politiwi himbe be ana ngada noddango fewde e lam o kanyi ONG ngaji ngada wallude be ko yaawi abaraka bugu ngendi ndi e machine ana ware e kilometre ngaji chapande joyi e joyi nana gondi le commune monempe bugu yimbe mu e nana yimbe jom en kabode be anda ko ngoni pelli do yimbe tawabe le ngesa gawri nana be kuliti wi dum wadi aljumaare jabbene de yimbe joyon gedde gen dido barmi barmu be e wi mabbe na ba masudu docteur sigu yoro so yamber de berde bonen urbe jangude commune bura fuddi asawere jabbene de ko buri cuudi le ko sappo e joyi ngondi nen ngoni le ngol dandergol gol walde iwrobe commune o kunciani hore do gollidal cap cercle o sukabe urbe jangude ndokete genari le timode lewrundu le yontere finata wa walde de darani sakirabe do kadudi kabaruji ka kedde are yewterende anabodi wassalam